ching when this one. Come on, you may talk a millennium. Gigi,
gang, 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 gang. Wana nguwa gang, gang. Oya kwa gang, 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 gang. Oya tuko gang, gang. Oya.
Kama una mini kwa Mungu yuko. Naona jo kwa tamani mbaya mwanangu ni pay. Tandu miona tumia za kwako. Metafuta kwa jacho. Mwanangu ni pay. Oya kukosa sofungu lako. Ipa siku ya kwako. Mwanangu ni pay. Oya ni pay. Ni wanangu. Ni pay, ni pay. Kama wo, kama wo. Ili goma la uko. Limepigwa tunaluka wote. Eh, kama wo. Goma la uko. Limepigwa tunaluka wote. Kama wo, kama wo. Goma la uko likipigwa tunaluka wote. Kama wo. Goma la uko limepigwa tunaluka wote.
Oya gang 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 gang. Wanangu wa gang gang. Oya gang 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 gang. Oya tuko gang gang. Oya gang 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 gang. Wanangu wa gang gang. Oya gang 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 gang. Oya tuko gang gang. Oya.
Oya we.
Piano. Piano. Piano, oh nini petano. Piano, hey piano. Piano, oh nini petano.
Piano,
hey
piano.
Ipe,
piano.
Hey
piano.
Ipe,
piano.
Hey
piano.
Ipe,
piano.
Hey
piano.
Oya. Oya, 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 gang, gang, oya, oya,
me, me, me.
Kama nimetoloka milembe, cheese.
Kizi nimeteka bendera, gijiri nataka mwendo mpera mpera. Sone na kesha na sakaela, oya mwana nipetano kama msela. Piano limetoka kwa Mandela, bongo tunakula bata disekela. Aro nambia kaza mpelela. Oya mwana nipetano kama msela.
Kama wo, kama wo. Ili goma la uko limepigwa tunaluka wote.
Kama wo, goma la uko limepigwa tunaluka wote.
Kama wo, kama wo. Goma la uko limepigwa tunaluka wote.
Kama wo,
oya.
Goma la uko limepigwa tunaluka wote. Oya gang 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 gang. Wanangu wa gang gang. Oya kwa gang 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 gang. Oya tuko gang gang. Oya gang 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 gang. Wanangu wa gang gang. Oya gang 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 gang. Oya tuko gang gang. Oya, oya.
Oya we.
Piano. Hey piano. Piano. Oh nini petano. Piano. Hey piano. Piano. Oh nini petano.
Nimetoloka milembe cheese.